Ekibiina kya Uganda People's Congress UPC kivumiridde obukambwe obwakoseddwa ab'ebyokwerinda ku munnamawulire w'omukutu gwa BBS mu kuwenja akalulu k'obwa pulezidenti ssabbiiti eno era n'ekisaba okunoonyereza kukolebwe mu bwangu ddala. Ivan Mbadi ye yawumiziddwa abasirikale bwe yabadde ali mu kitundu eky'Esebbeeyi ng'ali mu lukuŋŋaana lw'okuwenja akalulu olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu NUP. Okusinziira ku UPC, ekiseera eky'okuwenja akalulu kirina kubeera kya mirembe era ekitambulira mu nteekateeka etumbula enfuga eya demokrasia. Faizo Muzeeyi ye w'ebyamawulire mu kibiina ki UPC.
Tulaba nti nawo waliwo ekikyamu era UPC twagala okujoininga ba sekondasi bonabona okuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku nnamawulire wa BBS Refina nga bali mu bitundutundu ebyesobesewa mu nyakalu ku kampeyini raleyo ku bakandidi. Tebiina nyawo n'ebikolo ebyakolebwa waneeno mu kawemu by election, so bino si byakwegaana. Tusaba poliisi ekole okunoonyereza ate ebyo bye balaba nino tebiri mu mateeka banaye babivumirire ne sikumira era era bikolebweko bikome. Tugala kulaba nti waliwo ekituuseewo ekikugira bino okubeera kuba kiri omuze kubeera nga tekuliko consequences nti wokola kino kino kikulinze abantu bagenda alekera abikola abantu bagenda kulekera okubalya mateeka mu ngalo.